Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde aljumare nogay jeɗɗi lewru mai hitande 2016 jeena yamde sukidu studio tamani miɗen tawa ile maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi Yumar Waygal no humjire woni to ɓoggi jamɗe to. Sakiraɓe on kumpitita wiide ɗum wona kasara gaɗɗo nokku noddirteɗo Lampedusa keerol muɗum dow maayo gecci ngo hakkunde Libi kañe Italie ɓe kolliti wiide won cukalel pammarel dewel ngel lebbi jeena jiyangel toon wiyama saraɓe makko ɓe furɗo mali ɗo iwri fa nata e ley leyɗele Europe ɗe. Ɗum wonono batu mawɗo noga e nayoɓo fuɗɗi ille keñen ɗo Bamako ɗo leyɗele Afrique kaaloje ɗerɗe Francin koore ɗum wono député ŋaɓe maɓɓe kañen puɗɗi oɗo batu keñen yoga e haalaji ɗi fu jowi kono wattu wondi e wayltiraji kañen haɓude e jeyadinkoɓɓe. O kollitiɗo wakkati joni suudu ministre humnidu kabaru yirwere rewɓe kañen sukaɓe e galleji li leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe gondi e yaltinde hen ɗatifaɓe ƴeyallah hono hakkeji rewɓe kani darnirede le leydi meɗen ndi le majjuɓe kollitiɓe ɗum warata latade heƴo golleji mabɓe amde hitan 2016 fayeto 2018. Wakkati joni hono kaɓorɗen gondi e sakirade le leydi meɗen ndi ɗum wembi sanne ɗum wona yimɓele kumminiɓe haɓude le ɗiɗo golleji ɓe gondi e famminde on yimɓe jeɗoɓe kabaruji ɓeno ɗiɗo golleji gori le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗum wona sembe kabaruji ɗi min joguinio ɗo bettande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiide cukalel dewel pammarel ngel lebbi jeena e noon ɓe kollitiri wiide kañum yiita ɗum won faale leydi Italie ndi nokku noddirteɗo Lampedusa oɗo suka debbo ɓe noddiramo favour ɓe kolliti wiide du sa ƴeewi sara makko ɗiɗon ɓe fo kañum en keddi ɗum wono le ley bato juuɗo hono hakkunde Italie kañum e Libye so yimɓele hewɓe keddi le hen ɓe mbi sara makko ɗiɗon ɓe fo yo malinkoɓe jaati noon gorko e debbo ɓe fo eɓe dartano fa ɓe nata le leyɗele Europe ɗe so ɓe keddi le oɗo kasara fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samaseku.
Keƴaɓe lamu leydi Italie kolliti wiide cukalel dewel ɓe lebbi jeenayi o ana wiiye favor leydi Mali dun o jeeya saraɓe makko ana wonno ley lana muttuɗo mo temedere e nogayo yimɓele joli e muɗum eɓe jeeya noon leydi Mali e leydi Nigeria debbo goɗɗo joguinomo ndeɓe nata noon ley ngallu Lampedusa nde dowtoro goto woni mo halfina kanko dun darani almustaɗɗaji makko o dardi jaati o keƴaɓe laamuɓe ɗala o entamo kala jiɗo cukalel ngel andani gaari makko ko ɓiɓe leydi Italie ɓe kumpitama kabaru makko o ɓe fuf ɓe nangi yurmbede makko hewɓe dun dardi keƴaɓe laamu leydi Italie gonɓe ley runde nde yoɓe kalfunaɓe cukalel ngel jeɗoɓe kabaru leydi Italie kolliti wiide oɗo yatima o latiko keƴaɗo keso kala jahoɓe jola ɓe joloto sate fuf le maayo ɓadale Lampedusa ndeɗo runde ɓurde fuf ɓattade dande maayo runde Afrique nde
sikiraɓe ɗo mbali netiri mi jojji mawɗo e allah men bemalande ngal mi noddirta phase Facebook ngal hollitindi wiide batu noga e nayoɓe ɗum won leyɗele kaaloje ɗerɗe Francin koore ɗe député ŋaɓe maɓɓe fuɗɗi keñen ɗo Bamako ɗo le majjun wakkati joni yoga e haalaji ɗi fu gaari jowiki caggal ko bonadaji ɗi gaɗi le leydi Mali le leydi Burkina Faso fa yettoyo e leydi Côte d'Ivoire ndi wakkati joni ɓe kolliti wiide wajibe tan ƴeyal hono leyɗele ɗe fo kani hokkidirde juuɗe faɓe ƴeyal hono ɓe kani haɓirde e jeyadinkoɓe keɗen kanko noddirteɗo Saka Sidibe o kanko no hoorejo assemblée nationale le leydi meɗen ndi ko haali dow hen dow foccitago Mouhamadou Samaseku.
Heƴo golleji ngal karutal fedde député en Afrique nawtortoɓe ɗengal leydi France a nafaɓe dow kabaruji kettaɗi ɗiɗi tiɗallaji eko gikana COP 21 banggal runde Afrique nde ɗiɗo ɓerne nde yo sifa jeɗoɓe kabaruji e yirwere démocratie kabaru satere dina yeɓaka fewi ley kawte men ɗe mi taƴori ngal kawtal ɗum huccananɗe hoore bonandaji cattuɗi gaɗaɗi fewde hôtel Radisson Blu nde leydi Mali e hôtel Splendide mo Ouagadougou to leydi Burkina Faso e keñe ɗi Grand Bassam to leydi Côte d'Ivoire yo daliliji kollitoji leyɗe men ɗe ana kani tamodirde juuɗe banggal humpitali ndenagu e fabodiral salla ɓeɗo bonɗe reɓe ana keɓene dabare.
Wakkati joni o caggal ko batu o timmi ley ngallure ɗum won ñamme e ley leydi Niger nde ɓe kolliti wiide batu goɗɗo kasene waɗino nokku noddirteɗo ñammena to catto kañe goɗɗo kasene du waɗino ɗum o nokku noddirteɗo Ouagadougou le hitande 2015 keñen ɗo Bamako ɗo ɓe puɗɗiti oɗo batu kasene ɗum on jowiɗo wakkati joni ono leyɗele gonɗe le lefol sahel ɗe fo kani hokkidirde juuɗe faɓe ƴeyallah hono ɓe kani haɓirde jeyadinkoɓɓe keñen ɓe mbi koni fana oɗo batu wakkati joni ɓe ƴeyallah hono ɓe kani sécurité le hen ɗati ɗi ɓe kani tabade ɓe ƴeyallah hono ɓe kani haɓirde jeyadinkoɓɓe keɗe kanko noddirteɗo Seydi Mouhamed o yo hoorejo ɗum won ndeɗo walde darniɗe ɗiɗo golleji no hani renirede no lefol sahel ngel fo hani renirede ko haalido hen do foccitago Mouhamadou Samaseku.
L'expérience des 3 mois écoulés
ko waɗi ley lebbi tati ƴaɓɓiɗi holliti kulɓinaɗi gonɗi ley leyɗe men ɗe e kañe fabodiral yimɓele satinɓe dina ɓe e bandiji ɗi kambari ɗum en kana yeɓade fewi tamodiral juuɗe amen bonandaji Grand Bassam to leydi Côte d'Ivoire toon ñande sappo e tati lewru mars nde e kañe ko yoga e bondereɓe naggama to leydi Mali toon anna hollita invité satere dina nde ana wuddi hebude sembe ley leede men de e li kawtal ngal eden kan yewtude dow ko fedde amen denagu hasindini caggal humbitali kabaru denagu leful leede men de e facintingol ko hawra dow mum ko li kawtal amen takitingal ngal e golleji denagu keri men di e kanye yamurde ko hawra dow mum ko bangal golleji dunke en ande men be dow dental soldats en kumani be kabaru denagu sahel
en puissance du collège de défense du Sahel
kawtal balli didana wonde wadde do bamako do fa pammina hono yimbe njodobe kabaruji wombe leleedi meden di kutteji tongidi e dosako gol kaborde le majjun lannibe o do botudum wono yimbe le huminibe kabu habude leedi do golle kede kanko noddirteedo general Kanni Jabate o kanko laami de do wadde ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
tout le monde est armé les armes viennent
goto fuf ana jogi malfal malfede ana nannire tateji di fuf fay rebe dun an le trafikaku kaborde de idun hubini sanne sabu debbo yo be do wonon o hana dawrde kala ko itata yonki min jewti dossi kabarde kawde diwde malfe yade bomboje anden dun kabar kabarde de yo hakikan non le badale ngalure gawton won debbo nodido e telephone gote e fawato membe politide mo sukabe mako wari hanude mo won ko be jihi odo inaskobe be wadal goddum fuf so wana mugintide grenadeuji di le wakande fadde mako fiide telephone warde bamako be dardimo don e don be goddo to de woni do e computer dun mangal pade burbe fuf battade be o wadi raydum goddum fey so wana rende kureji mako ka li frati modo o nati de o bami kessu bomborande sabi andana dum fey hunde
pourquoi parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire
mi ci teden wiri dum wono ko bonando wada fewde e yimbele tiadi en gombe le casque blele leedi meden di nokku no dirtel agel hok yimbele tiadi en bebe nangino yimbele taton dum wadi sababu du sene do goto heddili hen wakati jono dum won sara bebe neddo mudo heddili odo kasar be kolitiwir sa jey neddo mabbe goto nangaka fe be do solde sibbe be karbi yonki odo neddo do be nangi dum do be bidi don wobbe nanga be du fu yo suka makko non goto du mudan bar sappo e go o goddo du mudan bar sappo e nay le majjum wakati jono be kolitiwir kaja sariya wadde do hen fa famte yalla hon dido golleji ngordi kede ko gote dum won saraabe neddo mbara le hen ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
so neddo tonyaado iwi hen ana nawi fa sanne sabi dido sifaji buri hewde yimbele dejinibe be buri hebde torraji di mi tajore wiide fa hundo jillondira o do keddudo o e bonondaji di de mobilaji ministrement di jaboto non won bombore fusinde bangi nuko durobe sukabe didon e bammun en don e don yimbe ministrement nangibe abirod o kay heddige hen sukabe ngon itabe agelok warde gawo fadde mabbe waddude be fa bamako sukabe tusko e dun non abirod o kay do nanga do don dun masimbina wona non neddo udado kaso fe nyaw dun fufu wala no e mbaku so tawi dun won nyaw wonno de mako su dotor wondo
e kolitiwi don yimbele ministrabe kambe be ngaran wadde loy hen honju gol fa pama yello hono wadi so odo neddo heddile odo kasara wakati jona be kolitiwdu suudu ministre humnindu kabaru hakkeji sukabe robe kane golleji leleedi meden di e galleji leleedi meden di be ngadi batu mabbe kenya do bomako do be koliti on hejo golleji mabbe di be anni gollirde bamde 2016 fa yotto 2018 le majjumbe bi e kaaja hakkeji robe kuntine hore leleedi meden di le ngaldo kawta yimbe le hewbe ngari hawrtinde e magal fa yotto balle kumnido hono kabaru huntande hakkeji robe leleedi meden di kede kanko noddirte Suleiman Nyare o gollo suudu ministre humnindu kabaru yirwere sukabe kanye galleji li nokoko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
cette rencontre c'est la restitution
ngal kortal ngal fa faccintinde e yambirde dabere golleji iwde hitande 2016 yaade hitande 2018 bangal huntande hore kabaru rewbe leedindi dum fuddima boy seden ka fadde den won ko dawra non goto dati dabereji di yo landinal ana wara jonte didi joni kawrital fayungal do kala ko hasindida tiagal dum du datol gongol dabereji dum dewtama ana hani ko hawra e mun ko beere teknede yalla dabere goto golleji fawde rewbe leedindi ana hebe ndenno ana haali yimbe kumpite kabar majjun salla ende yambe
et aussi de validation technique
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabe jurneden jew yello dunne les réseaux ngaji den fuddiran do kuli koro do be kuli tiwide kenya ne kawrtal fuddi ton wakati jona fa pammina hono balé halana ne gonde ton de fa yotto yimbe golnobe ko he mudu en honno kaldale kawrangal worri hakkune leedele europe kanye e leeder rumde afrique kedude hirnange de no kabaru kebe worri le hen wakati jona do fammini be hon dido golleji ngori fa yotto tidalaji di kalisi di jogi leedi meden di lanni be o do golle suudu ministre humnido hakkune mali e leedele godde so yurutan gardan fa baado sandobe ko yaata yimbeele chapande jaddom en nayon kuminibe kabaru sariyaaji le leedi meedin diibe do yimbeele durobe le chapantato e jaddom an hakkun mabbe holi tawede kanyen gondi e famminede wakkati jono hono hakkeji yimbeele gorri le nokko wakkati jono dum famminabe no be kaani dernirade hakkeji yimbeele gombe to santobe holli tan weddu lanninibe o do botu dum hono leedi dibe no docteur wayon peyi ba hokkindiri juude e association demeso se hindute ngardam faado segudobe kolitide kanko no docteur colonel koni mba jekkite o kanko dun hore je general ngabe gombe to seguto kenyende o lamintende hono lamibe segube jaati an gonno ton se hindute ngaranti minirem faado duansa do ko yaata tonuji ujinaji tati be koliti wi dun won nyamduji dun hokka ton yimbe le fu wudube tampude wombe to duansa to le dido nyamduji be koliti de ngebbe an hen fa yotto yoko no dirta gauri kanye ko nandi e mudun be koliti dubbidoji ne bantigaaji ana le hen lanni be odo golle wadde no dirta world vision don dibe gal musa aji di yo walde wonde le leedi meden dirta pam sekirab do katte nyalom hande kabaruji meden di min jootu sanne hedaade heejo jame ka kedde hedaade hono andir don no do e seeda yowtere meden de ana wodi